su ye da twede ampo nyankopon ase e wo ne bible ne ne hwesu power hwen so amade paachi yen te chema da bojo mu boje die mu afusane na adomara kwa ne da so eti ase se ne de ye da so ti ase a ye ase da ye de mera de woni a waye e de amaye ba bia wo bia ye bompa ye ne eti onyankopon asem se ne de bia ye ye no no ye bompa ye sima mienu mien se bi ye wi a ne de kan no abom eti nyame asem na mi se bi shira kasiye ede amao yedi kan de radi ase e won e ban bon ne hweso pa wa hwen so ama de paachi ente chema da bojo mbuje de mbefu sane na dom ara kwa ne umobrunti ene da so ate ase and that day ye mbompa na na se ye mpija ndi ye nyane kasiye e wo Jesus Christ de mbompa ye father ye pija odi ye o kasiye tuntum di kan fu di won ya waye ede amaye bro ya dwene ene ente ase so te chema da bojo mbuje de mbefu sane na dom ara kwa na dom ara kwa na tum arakwa de humo bruntio ne da so etiase otamfo ne hyehye ye efa ye ho niema bibiri ne si ye yekwa ye benginara na so se papa mu boni mu ye mfa na asini aye ye ne tuntum nyina emanom na da ye pija ne di ye ne kase tuntum di hyira ne di kanfo ne di woni awaye ede amaye ebro ye adwene ene entiase so ye dawase ye dawase ye dawase ye dawase ye dawase ye dawase ede maye busua ye dawase ede maye kunu ye yere ye mam ye dawase ede ma ni awaye ede amaye wo de yekɔ ye sande abanya ho de nye nyansa nye tumi enemum ye wo Jesus ana waye nti and that day ye da so ye tiasia ye de aseda eni kabia ede ma wo ye de ayeyia eni kabia ede ma wo ye de ntontoma eni kabia ede ma wo ye dawase amaye papa ye mama ye nuanom ye dawase amaye kunu ye yere ye ma yes ye pija ye yokasie ye dawase ma safo no ye dawase ma o my gana ye dawase ma wiase afa nyina ye dawase ana dai ye da so atiase ye da so atiase ya chedia o de acheye ye pigao ye yokasie ye tuntum din kanfu din woni awaye ade amaye baje wa yeye baje onasie baje ontontom baje wa seda ye pigao ye yokasie ana dai ewo Yesu Kristo timo ye da wase in the name of Jesus Christ ye bompa ye so asere bonifache kasem ni amadwendwene mu yafum ade tie rade ye sere rade so be hu ye mobo no de ye bone ne afun so nyina che ne wate ye ho ade free dent ye ne ensem fata biara ho ewo Jesus Christ timo sere rade ana dai bone ene tetie mfi ene yankopo antema bone na ma nyankopon di nanim esie ye ye sere na anadai ohu ye mobo kasa ye ne ye adwentwene ye yisuban ye kwa ye banyina de de ni ahwe ye de asoate de de ano aka de de nsa susum ye na apria kotomo ye bompa ye anadai ewe yesu dimo ohu ye mobo no fancha ye bonu susan so de yade ohaw amane ye ahwe ase de owuo eba di paso boni aketua so owuo ntia wose ye twe ho fi bone ho bone anya and send fata so Christo ni etina ponimo inti aje akuma kro akuma asachira akuma ayana adwen se ensa ne chinsa nko bonim bima sa akuma no ene twe ne ho efri de bone ho inti yesrewade no onfa bone ne funso nyina nche ye ifi ene ro koyensa ye chi ensa nko mu bima de mum ya twe ho ante ye ho efri sa no manim nyina e wo Jesus Christ demo afi ye bompa ya srebambo yesrewade bebo ye ho ban ye kwa ye nyina ye tu ye ho hyerade nsa ye difrem ne fi bemu anya ho de anya nyansa anya tumi se yesu nka ho anka ya senke ya pronke ya hwase ye bo ye srebambo e de fi rade nche inipedua ye kra ye ho mu ebusua no ye kwa ye benyina ra ye srebambo sronko ana dai e we yesu di mu ye srebambo sronko e fi rade nche e we yesu di mu ye srebambo ana dai in the mighty name of Jesus Christ mangana shawon sa ye srebambo yes ya nyina ye sere urade bambo na dai omo ye ho ban yo ka ye fa koba eduane ye di nsua ye noma ne bi bia ye bia ye sere urade bambo sonko e wo Yesu Kristo di mo sere bambo honhom ne hunan mu nyinara otamfo na ni abro otamfo no bubum se opo bi ache na amre ye sere bambo sonko e wo Jesus Christ di mo if the bible say urade wo yamfa wan ne betimi ne edesie obi ni ho betimi ne edesie nti ye sere bambo sonko e de fi ono urade nche ono urade emo ye ho ban non ji efi obone sam no tamfu juma den shishye biara ye dana se ye pigane ye ne kase ye ene dai ye wo yesu kristo di mo ye da wase afi ye mompera de da wase pigya wo de ye okase ye ye tuntum di ene dai se wetie ye mpaibo na wa wo de obone nyina acha ye no wa oboy ho ban no agye efi obone funu nsem ye da wase e wo yesu di mo afi ye mompae ni ti onyankopon asem apawa asem shonsa agye ni pasem wo rade wasem e bo mpae ene dai e wo yesu di mo urade kasa fai mwema ya fai adwene nyansa yitu mibi enka bibi waha de mwemu yenka wansem no kure na sema diwa ojie edi mkwa jie edi mpijaye nshira nkosuo ebe sebo nsam no tamfuju medie nshishe asema de adwene sachira eba yasirese utu mibi kasiye no asema be sebo nifono tamfuju medie nshishe bianso ewe hon yada wase ene anope Yesu Kristo dimu amen. Ye de radi ase ene anope nso ye toa eye yen asema ye shase last week and so living sacrifice no ye Romans chapter 12 na na ye hwefi verse 9 e de abesi 21 ye hwefi verse 9 e de abesi 20 ye 1 ye Romans chapter 12 9 to 21 to a Bible abi na tiente onyankopon asem e be nshira kase e pa de amao e wo Yesu Kristo di mo ene ye se etifia asem no hwep tres mo se nokure Kristo ni ahyenso de nokure Kristo ni ahyenso de nokure Kristo ni ahyenso de nyese ye wa atrofo e Kristo fo e wo ho ba ye se obi a ye nokure ni like the true Christian nokure Kristo ni nokure Kristo ni nokure Kristo ni ahyenso de ade a wo de ye de ba hyenso se wo ye nokure Kristo ni inti ene ene tie ni ni be nshira kase pa ade ade amao o se nine o se let love be genuine, let love be genuine, let love be genuine o se moma nyatwom mfra odomu o se let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good o se ma odo enye genuine ma odoa e free mu so Kristo ni no enye genuine o se let love be genuine, let means the wo ye hwese mumma munye wow we eye command let love be genuine. Love na ye wono e too fake debia me kan say ye woni pa do and ye won yakopon so do odoa e free nipa no entena enuanom do no enye ni nyina na e papa ene enuanom no wani nhia awarefo odo ene ebinu maware no chese divorce asai sa odo no e ananfofo odo ebufuo bi niema bi asai sa odo no ndi nipa odo ankasa no enye 100% enye genuine o se let love be genuine, let love be genuine. Ye beden amani pado a ye wo adema ye hu ayesan enye bi dia ma nyankopon e be genuine a ji se ye hwehwe nyankopon ne do e we mu. Hallelujah. Bible say God is love, nyankopon e ye odo enji se nyankopon ene ye odo na ye pese ye hu ade e fre no do a nyankopon na ye odo se ye pese ye chire nipa bi do a nyankopon na ye odo enji wo nyankopon do we mu a sandi pado na ene edin tawantawa ba nipa mu ene ade ebufu ntoko aba nipa mu no sani ema nyina ebe fi honom ne ebe hu twedi ampon ne do a ode do yen ankasa. Hallelujah. Me ba cho tie ni e do se let love be genuine, abhor what is evil or se ma odo enye genuine enye nokure fa nokure do anas ma nokure do entine mu nokure do entine mu adwin sa eye fen se nokure do mu do eye pure eye genuine entine mu ne yi ne eye boni bia efri mu ye ade bia ye boni efri mu ba bia odo wono evil ni ho boni ni ho nom ba bia odo wono boni bia nye den eni honom nche wo se yehwe ni ye osi hold on what is good na so de ye papa mu enti no modo kronkron kroje enti na nipa mu ne yi boni efri wu mu de nye efri mu na so de ye papa mu. Hallelujah. Nipa wo wabraba wo so bonu Kristo ni wabraba wo so bonu ahyase ni binie nema bia wo se yedi hu ehye won so anie se asemesi odokrom pa ne hye ni mu uhu se akutemesi ade boni bi efiri ni mu eba ni se asemesi ade papa nkoa ne firi ni mu eba o se yen man ye ho kwan e ma san yoma yi entena ye mu hallelujah ena no pay tie ni ye ena da tie ni ye ne ben hira kase ye e de ama won enti no o se hold on to what is good. Hold on to what is good. So there papa mu en so boni mu en wa kuma mu en so boni mu en wa adwene mu o se yi boni to nchan fa boni to nchan na so there papa mu na ma odokro jin yeden entinantna ye mu o kristo ni ma odokro jin entina mu o kristo ni en koye ye sira wo e wa sare dem na mba fia na se he otin barijata anansu suban no ne ye no en sem fata esa se nia ewo mu no en daddy e pie mani panyina nso ye den ehunu bi enti so odokro jin na se mu na boni bia ni ma usunu ban no ne ye ni nyina no e wo se kire se wo ye den nipa odo ahye wo ma en na wo do nipa and now we don't yanko pon, I de bachibo so to bony mo, I de bachina so u trima e din wo unyonko so bonse na o ye bibi de tia unyonko o ka unyonko bi ansem o se un ye bi o se wadam fubi et tini pantem hallelujah e chantro enwa en sema en se se oka on yan semna no ako kan semna poto senebe ya obedi o debe gu obi wufi asei se ni pakrono ene tiedie anya ahyenso de papa ahyenso de ne ye ukura odo aye krogen ahyenso de nte obeyi aye boni adea anya papa efrimu ahyenso de nse ube so adea aye boni mu aye papa mu nkoa adea aye papa mu nkoa na oba be som so papa mu nkoa ma papa efrimu emra ye nipa papa ye nipa papa and fa won nti o say bible say emay fa boni ntua boni soka dem o yam fa papa ntua boni soka obi ofun so a fa papa mu ntua soka obi bo asuma so dane ha fa ma no ase kire no no e pa say fa papa ya den ntua boni soka na e say wiase ya wo mi de obi kan wa mesuma kanibi se se de de aye de anye o obi ye made a me chewa mesuma ye obi eno ne nya ahyanso de a ewo o Kristo ni a oyɛ nokrɛ Kristo ni no ho yɛ ntoa so ɔse verse 10 love one another with brotherly affection outdo one another in showing honor outdo one another in showing honor eti no ɔse yɛmfa ɔdɔ ndodɔ yɛ ho yɛmfa ɔdɔ ndodɔ yɛ ho na yɛnni yɛ ho ni yemfa odo endodo ye ho onuya do ene ye yentena se ewo odom community aye wo mu eye bebia ene wutie mi bebia wote ye ompatem honom bebia wote ye no yemfa odo entena ye hunimu ebon ye ndodo we ye ya na se hiao we su ye ya na se hiao aje se ye hu se maami aye se compound house okra no oja dare wo hoden den den obi kura sinifio tinifie nanso de ono so tin chan a wa be rent dan no che se one maami a anase papa ya ono a sinifie tinifie no che se mo ham so de den den nanso ba nso be rent yo che se ye nia sumdwei e wo area kura yatimu and the same suni bino abedane adibia a tini pahon baby abeko bia yenim yen baby abeko bia ye tuwe 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 we tuwe fiu fie we adi ababe tine fie we the same subaina ande tise fie we wasandi abahase eri emu ase entibon se odo e ni wanum ye ni do ademaya hon nensu ye edikine su nensu ye edikin nensu ye sanye elders nensu ye sa yasofo ye yasore ma ye sore anopa ni akwa tina sore dem ye shira wu asafu yehowa ye ba sori dem ma ye chi asorabofo che se ye che ye hu ye soda nanso ye be fie ne tie mantem a hwene ma ekoso he bola guni nchen yo ne hu pe aye fipa be san so ne ma mi we wu asem ne nti no onfa praye mprada ho be fu bon se emre obi ani ho no no so de bola ni bia kwa kwa ho che se ne ma ye de te edite ye mpatem ne fie compound house ho e ja so ho pa enye ja ketwa a ni nyina ya te ho ye wiya ya policy ya no dware fefe fa kwotena so dem ye shira wo debi o se yemfa odo odo eni nipa ntena ene ase ye ni nipa ekasa adechia ase ye yebu afu nipa ohu nipa na ase ochia na so ogeso aso ngeso sani me nyina no edemfa so pa ene wum so Kristo nipa bewu nipa bewu he wo ye sade nyina na wu se tim ewe ya so da wa wo ye mobo se efise wudi pedua no bo se e pro wudi pedua no chese unte sese ne awutie ni biem na oba wiase kura abegye den edien na ohwehwe fi wiasem edien se obe sai wunua be kansem dia fa wunua ho be kansem dia fa obi a oben ho ede a kira mansan ense no poto amankrofo bi nya adwene boni bi ede a fo bi ho we mra nipa kro no kwa nim dia ekoso ede bi aya meta kasa de we se obi ni obi eye nuanom o eye namfofo omyenu nam se enuanom omonam se namfofo omonam na baako ne baako nya asem na se baako no akwa bonte no spread de kirenkro Say na mini anetia, say na mebusu anetia, say na menamfu fonetia, say na madamfu etia, ne say na poto, na ya sin so bejedi, why beko kak sasem, umbejedi, if we say, nadamfu pen, if we say ninu yedinti say, ninu ya ka, mean jin disen, senadamfu ye onen nam nene, or kan wansema, mean jin disen, because ono nimno, media mi nimno, oh, na ebubukum bukum nene sanetia, nemum, aye, tawantawa esi, and nema esi, to not the say ninu yano. When your do, when your Christo ni do, and I want to saw ye konkonse ni ebeka assembly chairman. Now so what sum din din din. Now so what sum? Emre wu nim ni pakro no. Now ni pakro se ase BB F koso wo mutim. Emre ayate sem kakerwati o. Now so what far World Cup? We aye Christo ni. We ye friend Christo sum. And then yintien ye the bein shira kasi e di amam. Or say, do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Or say, Mumma mu eninje enidasumu. I won't hear mumunto. Oh, that be meka 11. Maminka 11. 11. Or say, Munya Modimbo mu nya. Do not be slothful in zeal. In zeal ni chere se. Eye ye fene se. Aon shia na. Ye de sum nyanko pono. O se ema aon shia ni gende. Ema fem. O dona. Nanka ye woma nyanko po enkaneno. En se se sa o dono eba fem. Enye sa o dono eba fema. Enye sa o shia ne ye woma nyanko po mu. Eni jie ni ye nya wo nyanko po mu. Embra ye fa yesu se ye kra ne ajinkwana. Se se ni jie se enkane dono. Se fri hwa. Bibi fu froba be shako. Eye sa na bu se o da ye woma ye hon ye hono. Eno so ebe fri mu. O da ye woma ye hon ye hono. Bonse eno so ebe yera. O da ye woma ye hon ye hono. Bonse eno ebe firi honom. Demo mwansi ye nye hon homo se. O bia o ye hon homo se no. E yo bia o tie hon homo. Hon homo chile se o bia o tie nyanko pon asem. O bia o nante nyanko pon asemu. O bia o de nyanko pon asem ye na de nyina. Ti chile se mbe chile o se. Do nyanko se wun. E inti se ni pakura hon homo no oye se. O sum nyanko pon yiye. O nye no ho nyaatom na mmom osom yankopon ewo nokure mu enti no osom yankopon honhom te twresem kyerse abosonsom nye obegyae twresem kyerse ye fese dwaman nye obegyae twresem kyerse don yonko se ho enti obedo ne yonko se ho osinka beye anini panyina ntena se asomdwe mu enti obe odeni panyina ebetena se asomdwe mu onma ne hunimu embono onma onma niema enye na hi onma nipa bi enye na hi obi wo ho no mabo se no ne ne None in your sum, ye sanny menina, and ye on your friends who Christo near, or ye no cray Christo di, nemum or say yen ye se chress and my yam yasum and tenemu, my yam yasum and temu send a bear best or whom, no assum yam coupon ye, the number one thing is over sum yam coupon, and yenny pa, a be shiny pants on a massum, or qua saw them at the assembly see ain't, and they were giant yamasum, o giant yamasum to soon buy no ditifian, and ye, and sem fata so Kristo ni asema de bi o kan se me kura me nkwa asore kwa me yesin ni o kwa asore yes eye no kura e bia usuban bi ye esin obi suban bi ba no nkyere se ni nyina mu no o yesin obi wo ho enti no se hunhun mu ye nyese Hum no yenye se fanyam yan semnante. A sema ye ken, ye se don yon ko se wun. A sema ye ken, ye se deura de. Wahun, enu no ye osum, enu su ka osum ni bi. Ye ka nyame sum na, we su ka nyame sum ni bi. Enye se, ye shire wasafu yo wa. Ema ye sumo, ye suma mera de. Eme ma, ye ne ye ye den, 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 den. Ye be kansan di minya, ye be bo yutu su samra ni sa. Ni nina, ye ba be tine fiye no. Ne su ne ba yine tiye mu, en se kristo ba akokora. Ne eye, 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 subia. Uti mi se, we de bonsem su pa, enye di tifiye. Ne su nya polishiye hon. Eye sana, ema ye sun se. Mu so ebe mu se mpete kwa ya fa udwan homa e de fra ye ho e kristofo mu so mu from kristofo e kristofo na ye kwa so ye se ye kwa so ye fra nto ba se e kristofo kwa so nanso de tie mu no ense udwan de tie mu no se pete kupa inti yen sacha ya twene sine be be honhum den honhum se ye be fa twe de ampon yankopon asem no ne asom yankopon ye na de o be ka kire ne eno ene be ye unia ho kire ne pa nso ntimi mwano wa baun chense oh onia mami sense mikai obi se obi epe sika e de akwa hospital e de akwa hwe ehwe ni mame e wo hospital oba ni nua chense oh onia mami sika we na yesi mintwe we enye sa ye mfa drip ensi mame so me mame yare pa osi biribi adenti ndadamfo no ba ji sika wo no ontua ye nti de o aya na adwen se ontua nti no ma no ba we ye obi nkwa eda hodom ne mame nkwa eda hodom wan fa sika na ma no onso premia wanya bi de nadamfo ne tiam se ne maami ewu o se o antia wo ewu ye afei na na adwene apaso se ah we de medi madamfo ne chi amama mama obi nkwan de ahwere me man sika na kaban na drip ne sine maami so enka ne maami no onwu on enyo do emfiri akoma mu enyo kristo do and empendo do saying any de nyame ka nyame de nyina efri ye ye de nyame ka kwan bebre na su twedi ampon de nyina eche ye adenti na so bi eye obebe ye ntimi for do enwa ye ho ye ntimi for do any ni pentena se wasundwe mu and then ye ntie die de be nshira kase e de ama o say 12 rejoice in hope be patient in tribulation be constant in prayer. Wow, ain't it o Christo ni biano? When it does swore, when it does so, when it che, when it does swum, and it does so be, and it does so ye Christo moo, and to be a no cre a Christo ni biano, tiao to onyano, when in nanny passo, when in no biaso, when it does swore, a war as I was singing, ye Christo moo, a ni jimu, and it does swore, said Debbie. Ye be dear we say, said Debbie, ye yan jim kwane beba, said Debbie, ye be nyam ye o dear ko baby we si ye a de amaye. Won and ye was see nya sani da swum weni ye o Christo ni bia nu cre Christo mbiana. E was sadi o say na yem brega yan tu ya boase, yan tu ya boase, ewa hun hiemu, yan tu ya boase, ewo hiemu, yan tu ya boase, ewa hun chiremu, yan tu ya boase samaniano how ebeni paswa, or se ota ebeni paswa, or se yen tu ya boase. Yam to your boss, it's Tresse or Cayahon, to boss, it's Tresse, a messro, a metrimo, to boss, it's Tresse, and Primo, and Faupe, and Quebibi, Nemo Bibiano, Fire Empire Bo, Fabibia Empire Bo, O Kawas Semdo, Enter Nipa a town, O Kawas Semdo, Intern de Bia Yan was some Ekano, O Kawas Sem, Dokawas Sem Chireno, Missy Nippe Bia was as we saw down for an answer, who will be our canna Sem Chireno. Umberfo, sir, as Simba see a Madame for Pound, a man in a camera. Asem sas mesin o wa dan fon so o wo bi o ne ka na asem pa o de no so ne obi so ka na asem pa wo bi wo ho enti wi ase no chese wa asem ba ko no etimi nante ne nante asem nante woni pa no a esesa obi be ka se eh ene mi ka benku o be ka kire we asem esi be ka che we eh o so o ka benku ade be che obi be ka se eh o so o ka ye friend se morikoko we so be ka se eh ye se o ka morikoko na esesa ko woni be wi eche asem aka che obi se mi Benkuno, a bedu baby near so can fried rice. Men Canada, ya done a semino, ye butu a semino, ain't in Osikawanu tomb, Nemo Fayam Pi Bo, or Christoni Biano, Wako Dianim Pi Bo, and Yankopon, Endincomo, as I say, Wunjini, Senyankopon, Etias in Enti utimi ni Nyankopɔn ni nkɔmɔ ɛwɔ mpaebɔ mu. Enti ɔsɛ yɛnya ntoboaseɛ, yɛnya ntoboaseɛ na yɛma yɛni nkye ɛwɔ anidasoɔ mu. Papa mu bɔne mu mu ɛni nkye ɛwɔ anidasoɔ mu, anidasoɔ yɛ ɛwɔ Kristo mu. Na toboase, nneɛma bi wɔ hɔ na anya ntoboaseɛ, ɛmpere ho ɛnyɛ gidigidi, ɛmfa wo pɛ ɛnhyɛ wo saa. Na mmom ma Awurade mpa mmom ɛnyɛ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi adi nkunim na bompaya abribia be constant in prayer. Yes, be constant in prayer. Bompaya just a umreho. Bompaya wunjai. Debia fa uncomodie and ubibia ayade ayem pipe. Yes, Yantwas 13. Contribute to the needs of the saint and seek to show hospitality. Mumma ahote for ehia ehia mo bi. Mumma ahohoye hun modern. Ain't no or say yen 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 yemwa yemma aye oh I went from poom 13 mumma aunty for ehia ehiamo obi won trena ya den buano buano sene amede madam funu ye emfatono madam funu kobi sana dam funu sika ne ma medam pem ewa hospital ye yen sika and sana ya shasye aye bibi ewa mami ni pediaso ain't no obe bobisia akwansi da bi because ordinary kadeda enya de odi ka besan ka no ba ni ma mi wuyen se se aye ne ya wanu no se one man sika in the first place won enti o se yemma yemma obi hu hia ehia yen emfa che se nipa de edia nipa ba edrum pempen so bia e wo se etimi hu enwobro yenya enwobro e de ma ye hu ye hu ne etimi emma obi hu hia eye den ehia yen che se ye trim odin edu ba bia etimo din no dosun Obeka obeka se me bo me de ho ban da bi etumoden no do so entina yesu kai o se wie me no o se embra kom de me no wa ma meduane ndi embra su kom de me no wa ma mi sua no embra me da yare mpa so wa ma me sra me che se no mbisa yesu se da ben na sadie weto wa yen yen so wa nya ma onua wa nya ma me wa nya ma onua no wa nya ma wa nka se wa nya ma onua o de wo ka no wa nya ma me wa nya ma onua na o ne wa ya aka no wa nya ma me yesu anka se wa nya ma onua no Wanya moon yano, wanya mame. Eightino and fangu, he yemma obi wun hia, and ya dain, eh hia yen, yem wenipa, nanipa and such, se buami wemrame tiase, and yem mewu, nipa crono do cana was so mwani biemna, nipa kuru wuka okano so ede, a kwa samando, and today na be ya fangu. Oh, yen shen, ne yen ya o do, and famo, yen ya ho ye. Yen ya ho ye won obi won chire na e wo see timi bua no yen ya ho ye yen mo ye humode e wo ahon ye hu enti sadi e ya de bia e ye twedi ampo e twi adwene e de sisu o say bless those who persecute you and o say bless and do not curse mun shira wan wota mo mun shira na mamu no me oh yen shira wan wota ye yen shira maye no me obi ayewade ye obi e ha wadwen o so da ye asime si ta o eni o so da na bompa ye di gusen pa kro so ye ye se ye se kwan ye fa so e di nipa e nam so no e different from kwan ye fa so de ya town phone so e ne e fa so enti tie ni o se ye de ye nhira san krofo no obi o ta obi a obi o mpa wi obi o kan wasem o se wo obi a o ni adwene pa e wo ho no e ma obu mfu san pa kro no e fa ya odie mo mpa ye ntie pa kro no e se nyankopon o ntie o e se na asem wa kire kwan fa so a ye ne san krofo no ye de eni enti ko gina nka se o se se obi a wa so de tie obi o di mi ho konkonsa na wutiri mu pa wunim se eye antiama pa ene onam ere mu onde ye ka konkonsa hema antiama pa ene edi konkonsa wunim pa se ma mi akoka ho asem ene hawo nti wo bo mpa nyina do di mi ho konkonsa no un fa wanu mbo antiama di ba wutiri mu no eye antiama na wo refer to nyankopon entie sampai bo no ade nti no ntie wa kire ye nkwan a ye mfa so ene nipa wo taye nipa wo se ye nipa wo pa ahwe ase no ni wondi o se yemom pa ye nhira wom maye ndome wom if so sa se ndome wom e cancer money for mo e wom pa bo mu kire mi nyankopon a enya de a mi nyankopon betie if se nyankopon ombu na asem so na asem no odi so o ye no kwafo nte ne fe no kwafo ne kwafo ne a o kana asem o ye den oyo nti ye bom pa o so bom pa ya hira sankrofo no fa koma pa hira nyakoma bone eh aso hira nso na akoma no chese onyawo besan hwe aka mba wo hira wo no no da bi enye sampa ye ni bi enye sa akoma ni bi ɔse yɛ de yɛn hyira wɔm na mmom ɛma yɛn ndome wɔm ɛma yɛn ka bibi bɔne ɛmfamfa wɔm wakɔte sɛ ante amɛn waka asɛm de afa ho nso kɔgyina ho ka se daabi ɛnyɛ saa na yɛse na wo nso wahyɛ aseɛ ɛsɛ ante ama no ɛde kyerɛ nkurɔfoɔ no na ɛsɛ wode bɔne atua bɔne so ka suni ban na ante ama bɛda adi no wo nso wodane sɛ suni ban no bi adi na ɛsɛ mo mmienu nyinaa madane kɔnkɔn sɛne wei ɛnkyerɛ o kristo di mapa ɔse hyira Nemo mendome. Or say rejoice with those who rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Or say anyone when it ye and inche anyone who soon so insu. Obiana de how near mania unyanka na asimbia to nyonko nanka hen in yache. Unyanka na simbia to nyonko ne nyache pa. Inti rubo se how be to wadan fubi no ko kache na dan for say hey. Say now to me, Unia, and ye is you. On also, both of us, oh, sorry, why? Oh, Unia down, why? Both of us, or Tria, next time we'll be home. So, Nisubampa, and Yamine Triaka, and Yamine Trianica. Try some, sir. Yanuan will soon see the Ensu, where Yamiasam, where Yamibia de Trianica, at Ranchem Tunipa, or how Tunipa, it is our Tunipa. Kyerɛsɛm sɛ wo so ayɛ ne nsu na mmom ɛnyɛ sɛ ɔba a yɛbɛ pretend yɛbɛyɛ adwene sɛ yɛne ɔmo su ɔmodan wo ho ane ɛsere ne awia yɛka yɛde ahyɛ nyankopɔn sɛ nyankopɔn yɛda w ase paa sɛ wɔatua ne ka nyankopɔn ntua obi aka yɛ wo ɛyɛ nsɛmfu wogu nyame ho fi woka nsɛm de ahyɛ nyankopɔn wɔ mmerɛ a ɛnte saa ɔse wo a wosu no yɛne wɔ mu su wonim de ato wo yɛne wɔ mu su na wo a wɔsere nso yɛne ɔmo nsere anaa wo a w'ani agye no yɛde ne nkye obi yɛ deɛ nyɛ obi dɛ bon sɛ na promotion bi aba adwuma mu wanya adwuma yɛ wanya aware ɛbɛware ɔhu a wotiri nkwa o wadeɛ nyame nhyira wareɛ so ɛne wofi ɔboa ɔboa woda wo ho a bon sɛ na ɔstartɛdem na gɛ wekura dɛn ne wɔne ho a bɛma yi ɛhu ne ho a ɔba bɛware no ɛna ne ɛka ho asɛm bɔne ɔkyɛ sɛ ɔne w'ani nkye saa nneɛma nyinaa ɛyɛ nyaatwe hohom saa nneɛma nyinaa no kyɛ sɛ ɛnya de papa wokɔ w'anim na obi ɛyɛ obi ya ɔsɛ ne wo a w'ani gyeɛ ɛne gyeɛ And you want to sing in the insu, nipa su nye, nipa nyo, nipa nyo, nipa nyo, nipa nsachra na chene, ewo san yo me yungu, nonfa Jesus sene kra, ene na chemkwa. Sa weni nji emu bi, neni anjina, ene ya wonsu nye yeda, so bi kwa de dimna u weni nji mana, wonsu de otia na betia, bebi otina na na betina, so bi su, na u weni anjia, wanshen ya wonsu betina ya umu sa u, inti ni yen she san yo me we, de be inshira kasiye edia maye, we che di ampo, enuma nsɛm ɔno no ɔmbu na nsɛm so ɛfi sɛ ɔyɛ no kwafoɔ ɔse live in harmony with one another ɔse live ɔse mu nyinaa ɛnya adwene korɔ moma mo ho so na mmom moma ahobrɛaseɛ mfa mo mummu mo ho nyansafoɔ Ha, mamin kaine bro for na mte. Ose live in harmony with one another. Montnase, munyina montnase ewo asumjemu. Munyina montnase ewo asumjemu. Ene ajin kurumu. Harmony chirese ya e baku. Yen yina yen tnase ewo baku yem. Ewa ajin kurumu. Ewa ajin kurumu. Yen tnase. Compound house for muma sumjembra. If you home mumma sumjembra, warrior mumma sumjembra, babiam boom, a sodinim mumma sumjembra, a sodimate, chase, and ye is a jad dare wa hot den. Nancy was a my yes, mumma, and my yes, mumma, yes, mumma, deninano, or munina to winna when ya bakun con consanqua. Nancy a boduku fitash at a dear, adding to my abim, son to my neighbor boom, I a sem cotin, Ubeka, a sem cotin, and to my no dear boom, Makujira, and my yes. Sumo yes mekuno echese nseme gumuno anyan sem ketwa o sanen tumano pruma and yobetin sem ewa sore honum or se sanya meaning anye yentinase ewa ajin kurumu yentinase ewa ajin kurumu or say do not be haughty oh do not be haughty haughty chrese maya maya honso and maya maya honso Maya maya honso too much, and a meneme, and it is a person chress, yes, yea, miana mia, bibiania, ya maya honso, I must swore, my honso bibria, irade, edo babafem, but associate with the lowly. Nemum yambra fem, embre, and once, am I a huyahon, yambra fem, embre, and once, am I a huyahon, and yes, I won't know, would you my pebby awoye? They say, where did you my pepper be, yentino? Won't mamma, honso, unipana, ya want to say, oh, ye boss, ye. Bra wase, ose yemre ya wase, yɛmmrɛ yɛ ho ase nyankopɔn ne ɛpagya nipa ɛnyɛ nipa ne ɛpagya nipa ɔse never be wise in your own sight ɔse mɛnyɛ w'ani so nyansafoɔ mɛnyɛ w'ani so nyansafoɔ sɛ nkwa na wo nyansa na wode wo nyansa no ɛde manipulate nipa na wode manipulate wo yere na wode manipulate wo kunu na wode manipulate wo adwumayɛfoɔ wode wo nyansa no adwene no ɛde wia wo adwumayɛfoɔ na wafa wo adwuma mu no ɛkeka nsɛm ɛde hu ɛde to wɔ m so mɛnyɛ yɛani so nyansafoɔ ɛwɔ nyankopɔn mu ɛma yɛnyɛ yɛ adwene sɛ yɛyɛ bɔne kakra ne ayɛ papa kakra yɛyɛ moturo mogyo ɛwɔ nyankopɔn anim sɛ woyɛ wo ho nyansa ani tefoɔ a nyankopɔn mu no woyɛ moturo mogyo na sɛ woayɛ w'adwene sɛ wode wo nyansa ɛna ɛbɛnantena mu ɛnyɛ nyankopɔn ɛnyansa wei ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ sɛ yɛma yɛni ɛba ho yɛntoa so 17 ɔse repay no evil for evil ɛmfa bɔne ɔse momfa bɔne ntua obiara bɔne so ka repay no evil for evil ɛma yɛmfa obi bɔne ntua bɔne ntua obi bɔne so ka ɛma yɛmfa bɔne ntua obi bɔne so ka sɛnea mekaeɛ no yɛfɛs wayɛ obiribi nti no wode bɔne bɛtua ne ka nneɛma ɛkɔ yie ma no no anaasɛ nneɛma ɛnkɔ yie ma no a ɔsu no ɔbaayɛ na wone nisu ɔda no ho a sɛ twea nyame na ɛtua wo ka nyame ntua nnipa ka saa enti hwɛ de yie enti ɔse ɛma yɛmfa bɔne ntua obi bɔne so ka saa adwene yɛyi firi yɛtirim ɛnyɛ kristo ni papa anaso ni kristo ni nokorɛ ahyɛnsodeɛ ɛma yɛmfa ɛyɛ bɔne ntua obi bɔne so ɛka but give thought to do what is honorable in the sight of all na mmom ɔsɛ moma ɔsɛ but give thought to do what is honorable give thought to do what is honorable ɛpakyɛ sɛ nya adwene pa na yɛ deɛ papa ha nya adwene pa anaasɛ fa adwene pa ɛyɛ nea ɛyɛ papa anaasɛ ɛyɛ fɛ ɛwɔ nipa nyinaa ani so fa adwene pa ɛyɛ deɛ ɛyɛ fɛ ɛwɔ nipa nyinaa ani so so ate deɛ meka no aseɛ fa adwene pa na yɛ deɛ ɛpɛ ɛwɔ nipa nyinaa ani so mɛmfa bɔne ntua bɔne pa bɔne ka na mmom fa adwene pa ɛyɛ nea ɛyɛ ɛsɛ fata ɛwɔ nipa nyinaa ani so ɛne nyankopɔn nyinaa ani so ɔse if possible so far as it depends on you live peaceably with all ɔse sɛ ɛbɛtumi a momfam deɛ mo ne nipa nyinaa ɔse sɛ ɛbɛtumi a mofam deɛ mo ne nipa nyinaa ntena ase asomdwee mu aha ɔse sɛ ɛbɛtumi a mofam deɛ mo ne nipa nyinaa ntena ase asomdwee mu ɔnti wei ɔka kyerɛ ɔse sɛ ɛbɛ kyɛ sɛ yɛbɛtumi paa deɛ a yɛne nipa nyinaa nyɛ dɛn ntena ase wɔ asomdwee mu yɛne nipa nyinaa ntena ase wɔ asomdwee mu yɛne nipa nyinaa ntena ase wɔ asomdwee mu enti wei yɛ adeɛ a wɔse yɛyɛ ɛnsɛ sɛ na mo nso nti na ne obi ayɛ aka ɛnsɛ sɛ na mo nso nti na yɛfɛ sɛ ntɔkwa bi esi ɔhaw bi esi ɛfoɔ bi abufuo nhyɛ mu ɛnyɛ ho sɛ amfa nkyɛ fa bɔne kyɛ na yi firi mu efisɛ kristo de wode akyɛ wode a fa bɔne so kyɛ na yi nneɛma bi firi mu 19 beloved never avenge yourselves but leave it for the wrath of God for it is written vengeance is mine I will repay says the Lord wate deɛ ɔka wɔ ha sei no ɛyɛ 19 ɔse adɔfoɔ ɔse montotɔ mo ho rɛ na moma na mmom monyae mma onyankopɔn abufuo na awerɛ ɔse na wɔatwerɛ sɛ me na awerɛtɔ wɔ me me ara mɛtua ka awurade na ɔka saa enti wɔ ɔse yɛngyae awerɛtɔ ɛmfa ma nyankopɔn ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ vengeance sɛ mɛtua obi so ka no ɔse yɛnyae ɔse beloved never avenge yourself ɛmfa yɛfrɛ no sɛ obi a wayɛ wo biribi no sɛ wobɛtua no so ka no anaasɛ wobɛyɛ no biribi atua no so ka no wode bɛyɛ biribi ahyɛ anan no ɔse saa nneɛma no ɛma saa adwene no koraa mma wo tirim deɛ ɔse yɛnyɛ no yɛyɛ mmɔ mpa ɛma saa nnipa korɔ yɛndɔ saa nnipa korɔ no yɛnyɛ deɛ no no ne yɛnyae bɔne so akatua no ɛmfa ma nyankopɔn ɔno de tua ka enti nyame abɔdeɛ mu nyinaa no se nipa ewo mu nkwan de ose nipa jai boni aye di tua boni so ka no jai no no ma me nyankopon jai eno no ma me nyankopon so bi obi bi e wo se nipa ko ne tua no so ka no ose jai no ma nyankopon wo wa fem de ne nipa nyina ntrasandwem asumdwem wo wa fem no de do nipa nyina se wo ho nti yen de ne se ye bedo yen de ne se ye beye de se fata e wo nipa ni so yen de ne se ye benya your friend saying, or draw at the Amaya Huyahu, you bring your journey pa at the Amaya Huyahu, Nienjai Aketiano, and Fama Yankopon, Yankopon the Chiani Paca, Nippen to me Chiani Paca. One shad or say ye bebre one Casaonso, who Chiani Paca and do say ye bebre onso, to see Jano Mame, ain't it Yankopon nim, sad ye way, and no tearful, saying yes, and but Nippa, Yasenya me and I an am, Yasenya men poboa, and a yen a ye Chiani Paca. Mi wanya yen ne wose etue nipaka yen den se bebo mpa ye shira wom yen den se beto no metna se e wasondwe mu enti o se vengeance is mine, I will repay, mi na metuaka, says the Lord. I retort ya mi nyanko mi na metuaka o se me e na metuaka, says the Lord. Enti eno ne nyankopon dia enti ensese ye fa eno no e hye yetrim o se to the contrary. Or say, if your enemy is hungry, feed him. So what time for nipa time for ne kan wasem? Enye hum. Where nipa time for? So nipa na wun so oya wa time for no. So so come din a man den Adrianidi. Man Adrianidi. If he's thirsty, give him something to drink. Say so come din a manusionum. Manusionum. For in doing so, you will heap a burning coals on his head. Nane sayem no. Udi jansrama ne beden ebegu ni tri so enti umpesa ade we opade yen osi jai mame odi aye ne papa na obeye sai ni pakro no eno no bedane musuo e de gu ni pakro no so na nye se o aka ho asem so ko jana so aka ho asem sen poto ya me hye ni bi eno no nya reto enye wo na wo so tu aka ye ne papa osu ye ne sa no udi jansrama ye den egu na betifi udi jansrama egu na betifi oh enti o come de na manaduani di e su come de na manusio num ne ba bible sa wo yesa na eye kwan a wo fa so di oja egu no so eye kwan be fa so nyankopon be fa so a ono ndi betua ne ba kronika enye wo na wo su tua ne ba kronika koso a ye o papa ne jai sa aketua no e ma nyankopon oh no say do not be overcome by evil e ma boni ndi uso. Do not be overcome by evil. Am I born in do so? Well, why you are dear Bunsen? Not Wakuma who hru. Just say, why you are dear no? Wakuma who hura matches with Fuama? Unya be any be. And no son born ye do so. Because I've been born in Abisha with him so be any be no. Sa, I've been born in a foul agony, a foul cra, a foul be bia. One yan won tobons, Wakuma in a hru. Sadian one yan won to and Abisha mu and Abish. There's a born ye do so. Na se bone edu so enti na bible se mayen di bone yen tuo bi bone so ka e se wu tuo bi bone so ka no na bone edu so dida na se we firi nyame mu ha what dem kan ase na pa je se why den we firi nyankopon mu enti umma obi o de bone so be tuo bi bone so ka na bone na wu di tuo bi so ka sa bone na ebedu so bone so betena ni pemu a we firi nyame mu na se de obeye bia no nti nyame mu enti no se jai ma me na me nyenye sa wo be firi mimu. And yes, sir, bonsam be yaw, and yes, sir, be shiasse, and tino on persi be tia bonisoka. Ye be no bin one jenny bonny, and yes, sir, a jenny near bin yan diaman de paconci and she be chien the cabino. Ebe dian so a dear super bonny and yan so to me. Bonny yan so to me pe bons away free yamimu, who free yamimu a bonsam so be yaw. And ti and also a quam bonsa fast wedi via dipa educum nipa at the same nipa. And to chere and say, yen pion. No mum. Overcome evil with good. Nemum fa papa mum etuya bone soka. Obi yo bonia fa papa etuya no soka. Wei aye u Kristo ni papa ashanso die. And obi jina ba bisi si aka kire me se. Ei asem we de ba diu. Ti mami we pa na se se. Matenya mi asem a mede sa ne boni ba ba che no no. Wan fa ncha sa boni na adwene na wo man sign background enya adwene pa ibedi uso edi uso be free nyame mu unyo Kristo ni enti na wo so wo jem ene wat nyame asem bebre si uti asisi ma ba akone mompa ye na sere bade ohun mabo no fa bone ne mfun so nyina enche wo emfa woni bone dudu a wedi edie tia nyankopon de hian se obesa kera wa adwene no afa Jesus so kra ene wa jenkwa bompa yesi mabaako so obesa ofa Jesus so kra ene wa jenkwa bompa yesi mabaako pe yes sere bade no ohun mabo no fa bone ne mfun so nyina enche wo yera wa se otumfo yera wa se se ne wa che wasem ne de wasem benante abobre se fata ewu mu hu ya mabo na fa bo ne cheyen fie ne rekɔ ya pega yensa yemfa bibi enhye ye mu biem igai bo ne bia die ye bese ye fa wurade se ye kra ene yagye nkwa ne anante ewo kwampe mu na wanu onyam no tumi nso aye kese ye yeda wase so de bo ne acheyen ewo Jesus Christ di mu so ni ansore kwa metu nsa de frɛ ye wo nsawum post of old hospital echipe baby e ho ne yesum de ben post office no old hospital ne ben post office ne echipe ye tu nsa de frɛ ni ansore kwa wo ansore kwa hwɛ so kɔ hwɛ yesu echiri kwan de ben shida e de amao 0555 791068 0555 791068 nyame unshira amen.